Four Nation. Boku. Alemileo, sina salio, imole mio bo. Balipo chafuka npate fagio. Do I look like Male? Do I look good Male? You don't see me pale, you don't see me far away. Ale, alemileo, sina salio, imole mio bo. Balipo chafuka npate fagio. Do I look like Male? Do I look good Male? You don't see me pale, you don't see me far away. Ale. Hamna, mana kama pesa, hamna, mana kama mapenzi, hamna, mana kama marafiki, hamna, it's only me, bro. Nimdogo mdog, tukisak tutapata, nimdogo mdog. Nimdogo mdog, tukisak tutapata, nimdogo mdog. Nimdogo mdog. Stress lot of coke chuan, bado tuko loadina. Watu wana enjoy we life, ndo maana tukipata tunalock it up. Singamba ya uki keep it rolling, fanya kama una keep enjoying. Na tukikosa tunasema sorry, this is a big problem. Alemileo, sina salio, imole mio bo. Balipo chafuka npate fagio. Do I look like Male? Do I look good Male? You don't see me pale, you don't see me far away. Ale. Hamna, mana kama pesa, hamna, mana kama mapenzi, hamna, mana kama marafiki, hamna, it's only me, bro. Nimdogo mdog, tukisak tutapata, nimdogo mdog. Nimdogo mdog, tukisak tutapata, nimdogo mdog. Nimdogo mdog. Wanangu 45, benetano 45, makabako wedi white. Wanangu 45, benetano 45, high table wedi white. Spy. Wanangu 45, benetano 45, healing goma wedi white. DJ Pastor. Wanangu 45, benetano 45, Zebeji wedi white. Na mimi wedi white.